porn star's favorite DJ. Fuck with us, DJ Frankel.
Yo, Parot, VP One Boy, Lord Testaban.
Yo,
Chafua, my friend.
Take a day on the beat.
Respected by all, DJ Frankel.
na kwa best villain na jidai. Ay. Bazu, 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 hauna kakitu, bazu wautu. IG, chocha maisha ya juu. Caption, lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Nikuchotwa, chotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati weli sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Bro umesota na unakata. Ati yani sota na unakata na tipia umeokoka unendanga chacho na day unachopa na unata bike miadi sijui mbona moko mangwai hama joni jaba zimeru ha, na use mone shiru ha, na unapatika na daily stage ya lu mbona ulichochana umebindai bado kona deni adi ya mayai ona mbaka tala inakudai zidi kujigamba hati weni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Bro umesota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Bro umesota na unakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Nifani unadhani unachapa. Buda kusota si dhambi ya chakata. Hama joni jaba zimeru ha. Na ose mone shiru ha. Na unapatika na daily stage ya lu ha. Ay, 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 ay. Hati weni sosu kitaka unabai. Wongo sema walai.
Napato managawa na pati ya mtengi. Napato managawa na pati ya mtengi.
Tunasikia beat, tunatete mani. Na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na ngeos jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia beat, tunatete mani. Na kutu wadi kwa booth mukula itina. Flex na ngeus jina kema kena. Ako fine fine wine shida mdomo matena. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Wagedhomo ningeus wagedhomo. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Wagedhomo ningeus wagedhomo. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Buda boss kumengeus ni wagidhomo. Anadai di na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo kwa ngango. Skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kaningeus wagidhomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kanibasha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyumki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya
kumbe
kamongo.
Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Wagedhomo ningeus wagedhomo. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Wagedhomo ningeus wagedhomo. Kumbe demjo ningeus wagedhomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Mwaka nkachupi, sezi kwambia rangi. Nukizu wa zogo, badu utapanguzo. Anacheza kiuba zenga, chezi kamhenga. Nomani ya fandi anataka kasina. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Ati kuna tatu kumbe budani ufucha. Jui kurequest, adirachwa na kunyima. Na badu anagawa na badu ya kujengi.
Knock knock, boys wakidhomo. Gang gang, niajesu watu nipedi kongo. Bombo, mini ras na spendi local. Fofo, nimechapa nikalala fofo. Don't touch, kani doja nimeipiga lombo. No no, hadai straight anataka kombo. Shobo rice peas, ngofu chomo adi koko. Choko, sezi main shimo kani nono. Kumbe demjo ningeus wakidhomo. Wagedhomo ningeus wakidhomo. Kumbe demjo ningeus wakidhomo. Ako zabea na shikisha na thiongo. Kumbe demjo ningeus wakidhomo. Wagedhomo ningeus wakidhomo. Kumbe demjo ningeus wakidhomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Maniga wa minyana ki Japan nigga saki. Nigga, nigga fucking. Manjege wa pige luku kesho watu kuje kambi. Kurutu wana kutu minatako pakwe rambi. Sima yo kitu ka imenuka imeoza. Akibonga shit mwambia ende ya kaoge. Kijana mpole smart toki passion pickpocket. Mange usome hivo wana kai imported.
Soko likani noku riso kwa likani noku fitu kora hani. Na kunolo kora hani ili kwanga wena nani. Tulia kwanza wena nani ili kwanga wena nani. Tulia kwanza
kumbe demjo ningeus wakidhomo.
Inaita wakanga stanga. Tunasaka tukimanga funga. Ikile sana dimanga shikonde. Utabebo na upepo adipombe. Tunakunyo joma pepo adibonge. Tunashindanga kwa temple. Lewa seni kulewa kuchuchuma.
Ah, kulewa kuchuchuma.
Kata kemba ni wanze kukuruma.
Ah, ayu wanze kukuruma.
Kausi mami wetisha motirima.
Ah, wetisha motirima.
Kulewa kuchuchuma.
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 Kuruma, kakani krum na keshi ya tu irima. Ziki shika manzi nanga madrama. Silver boy bin napenda chuchuma. Chuchuma, 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 chuchuma. You and you, we na we. Unapenda kukata waba, kulewa aise kukata waba. Unapenda kukata waba.
Lewa seni kulewa kuchuchuma.
Ah, kulewa kuchuchuma.
Kata kemba ni wanze kukuruma.
Ah, ayu wanze kukuruma.
Kausi mami wetisha motirima.
Ah, wetisha motirima.
Kulewa kuchuchuma.
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 Tangu ni makolo, si maslim. Mina pena big big, si maslim. Haga haga big big, si kaslim. Kanari ang lasi, ni malim. Tukifika base base, wana tik. Wana buwa bra, wana shumati. Kwani we, buda bado ujati. Buwa short, buwa short, munati. Inuwa, chapanisha kitu bonda. Mi uchapanisha hadi inakonda. Na masingo za kwekonya anakonda. Tiki tiki heavy heavy tukiranda. Tiki tiki heavy heavy tukiranda.
Lewa seni kulewa kuchuchuma.
Ah, kulewa kuchuchuma.
Kata kemba ni wanze kukuruma.
Ah, ayu wanze kukuruma.
Kausi mami wetisha motirima.
Ah, wetisha motirima.
Kulewa kuchuchuma.
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 Kido mnyama king, ah, toka gina haha kuwa muna dini. Hini bukla imejaa mawazimu. Na hini party imejaa mawazimu, ah. Ona ni kina akona fida. Na akona inati kuliko fida. Nagikoyo nengo muminda. Nagikamba nengo muginda. Chetereire aumekahida. Todo wake nitoga dinda. Naka nika mechi mini tashinda. Walai gai mini tashinda.
Atipanga inaita wakanga staka. Tunasaka tukimanga funga. Ikile sona dimanga shikonde. Utabebo na upepo
adipombe.
Tunakunyo joma pepo
adibonge.
Tunashindanga kwa temple. Lewa seni kulewa kuchuchuma.
Ah, kulewa kuchuchuma.
Kata kemba ni wanze kukuruma.
Ah, ayu wanze kukuruma.
Kausi mami wetisha motirima.
Ah, wetisha motirima.
Kulewa kuchuchuma.
Kulewa kuchuchuma.
Kulewa kuchuchuma.
Kulewa kuchuchuma.
Kulewa kuchuchuma.
Follow him on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Franco. That is F R A N C O R.
Zenga, pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani beza Bentley na mabigi. Hakunanga mtande za kula baridi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Galale
unakulanga Ferrari.
Galale
usha mawe kahaluare.
Galale
unaongea mingi kahao.
Galale hey, yati yati nini kem kem. Watagwane watavai mister. Kasi ganye haini saidi. Watagwane what about it. It bro man kona dai beef. Galale
lale lale la.
Galale hey, yati yati nini galale.
Galale
ya ya ya.
Galale
hey,
yo papa fadela
afya imebaki ni kuchengewa statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zimejaa kama Manchester Blue. Kem ndo liku inafanya gani dos daro. Papa God sunionyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Viri suni tabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bita. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tatekyo madam.
Kem watagwane whatever I miss, I miss. Kasi ganje haini saidi, saidi. Watagwane what about it, okay. Bro man kona dai beef kalale.
Dale, la, le, la.
Kalale, hey. Yadi yadi nini kalale.
Dale, la, le, la.
Kalale, hey.
Katubongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka. Kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, whatever I miss, I miss. Kasi ganje, haini saidi, saidi. Watagwane, what about it? Big bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey. Yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Afubuda kwa hii game, minda uchezanga malale. Na kuja sono nye mkikujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale, hapa mkwa watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Na isipo chipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na punguza ukware. Ukware, zofako za kupati misi sare. Sisare, chubado minda utembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemale. Mina kulanga mbosho wukikulanga mabare.
Kenya wako, impasi ya wakamu, impasi ni ya stima bana.
Kiseila, pekea.
Ni wikendi mefika na gradundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kapto mali piga chumsa kamtirina. Kiji na isa doti sina dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tothie
Adigata, oh, Adigata, oh, Adigata, oh, Adigata, oh, hulu hulu, amu huku nuku, amu hulu hulu, amu huku nuku, amu hulu hulu, amu huku nuku, andwe, ashku nuku.
Oya, oya, nina dariza goro, nina daipeta tanikusa ndani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla, shika utam nyuma, nina kibyangla. Unga masilva mbogi ina udianga. Ruga mchavichua kuna uganga. Mpenda nguati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni wikendi mefika na gradundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kapto mali piga chumsa kamtirina. Kiji na isa doti sina dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnani ya digiota. Tothie
Adigiota.
Para para, ikotini para para. Kame hunyonde kungara ni kupara. Cheki na wangara yo mini para. Pedi pedi zangu za wamedi. Za kungara na jua utasedi. Mdogo mdogo hali na uweji. Kena kutu kana daikitu. Ine ine mbrosho ebu cheki. Wenadina kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kapto mali piga chumsa kamtirina. Kiji na isa doti sina dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. na meza na vituko amechanganya tena ndo mnanie tio tatodie
adiviata
warned you about this DJ, your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ Franco.
Kani dance, mimi ndiyo pedi wa mta, nikitoa wate wanazitoka. Kani dance, wate walijaribu kutap, mino kanjo sasa hakuna tap. DJ Jones akanita kwenye track. Gaba inadai mini vaima. Nikae home, sina ataka pesa kagasi. Nikonja, nisibuzi madavasi.
Kibamba,
sau paka nikonja.
Koma ikibamba mina katika.
Dansi kibamba,
watu wote zimeshika. Wana kunja kiunu wakipiga gigi.
Dansi kibamba, katipika. 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 Dansi kibamba.
Shika kama mkuu kama unavunjika nikiwapika narativa wanafurika kama mikupa unaingishwa tukichapika unachipicha tukilipuka moja moja mbili tatu
dansi na gesto na watu
I feel
kapila saa moja
I feel
hakuna kupika chafya ambulance
we
dansi kibamba
sasa upaka nikonja
bama
ikibamba mina katika
dansi kibamba
watu wote zimeshika wana kunja kiunu wakipiga gigi
dansi kibamba dansi kibamba
chapa jona dondoka eh dondoka dondoka eh dondoka eh dondoka dondoka eh
sikiza kuna dudu na mibeba tiki ndani ya bukla zita tisa kile kana kata kata tepangwa sito na kwa jiko kata tendo bra kulikujangwa na stingo ikatubamba tukapatangwa na tanzia na tupanga akatupanga joki anapatia nanga ata makase aliwapatia nanga
kichapa jona dondoka eh dondoka dondoka eh dondoka eh dondoka dondoka eh
kana za kipasa pasa vuko za makingi siti napokata panda vuko za maringi anapiga shot na cha alama ya kidi lata piga nos daro atakani piri upiga nos daro nataka papiri atakuta mau double my therapy inajua umeiva jo kakinyaru na as umebeba
Nanki pata naipima pima naipanda na lima Nanki pata naipima pima naipanda na lima Na ikichapa jona dondoka eh Dondoka dondoka eh Dondoka eh Dondoka dondoka eh Dondoka eh Dondoka dondoka eh Dondoka eh Dondoka dondoka eh
Foto moto inaleta ndoto moto Foto moto moto to Foto moto
moto
inaleta ndoto moto
Hey
Foto moto
usiku ukinifanyaga
fanyaga
yeah ukinikanyaga utanipenda kaboy la makaranga
Señor Alejandro you have a visitor
Snotty flow
Nimekambi langotha na nyonginyo
Nimekambi langotha na nyonginyo
Basi sawa Tukandane Tumizane Tufinyane Niko na first aid kit Iko na funnel
Notes zangu ziko KBC channel
Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto Moto to. Foto moto Inaleta ndoto Foto moto moto tu Pata verified account Utapata more likes without a doubt Watasema uko after fame yo si clout Arimis is your best friend say a drought
Kuja leta form niko na mandom Kijani niko solo Kuja leta form niko na mandom Kijani niko solo Nanukia kolon
Noti the flow umekuja kutaka
Chief inspector umekuja kuchapa Quarantine
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen Vaite, wanajua kote Niko na picha zake akipigwa ndole
Tuache aibu za kudenya na kwa choche Basta rhymes alipatika na oyole
Foto moto
Moto
Inaleta ndoto moto Foto moto Moto to. Foto moto Inaleta ndoto moto Foto moto moto
Mina jua kiwe unanijua Kani trust unajua ni kushua Kemoda chama moja majua Na kulike walai na ninajua unajua Mapema, mapema very fast mapema Mapema very fast mapema Mapema very fast mapema Mapema very fast
Mapema modo mindo kemoda jo
Zee bazo mindo bazenga ya
Unajua hii utama mindo kusema jo
Wacha machocha, unachachisha ya
Mini Christian Ronaldo, si chizi vimesi
Kama gavana wabado, ruki kasina Unaruka kipetero kiyesu
Kata history, kana kata na kisu Jumi, upenda magoshodo Na blend, konyagi na kavodo
Ke moda, kena nireke modo Zina nice kama devo, agadondo
Kami ni Samson, yoni Delilah
Mamekunasa kama Raila
Jicho nyanya zimeret, macho kam China
Maina na mademo faina
Mapema, mapema very fast
Minajua ati we unanijua Kani trust unajua ni kushua Kemoda chama moja majua Na kulike walai na ninajua unajua Mapema, mapema very fast Mapema, mapema very fast Mapema, mapema very fast Mapema, mapema very fast
Mapema ni nataka kukemba Ni mishindo kusema ni bate nyuma ya hema bro
Jaba ni meshindo kutema Totoka na tetema Cheki venye na hema bro
Na tena ye ni bibi ya onzi Vono unajua sailors walipita na yeye bro
Mapenzi na enzi kishenzi Sichezi kitenzi malezi huwezi bro
Na mechi ni messi na pasi kumesi Kijana mwapesi na boli ndo kesi
Mapema very fast
He movie endo cast
Midogi endo cut
She train na giriba
Mapema, mapema very fast
Minajua atiwe unanijua Kani trust unajua ni kushua Kemoda chama moja majua na kulike walai na ninajua unajua Mapema, mapema very fast mapema Mapema very fast mapema Mapema very fast mapema Mapema very fast mapema
He's hated by many, loved by few Respected by all DJ Franco
Mapema very fast mapema Mapema very fast
Kuri ya dana Unaulizo kautezana Kauna penda kunyonga sana Na upenda giwa sichana Atiwe ni kichwa mbaya Nati leo ntaka dawa Unapendo mama sana Na upenda giwa sichana Hainishtui lakini nimeshtuka Weni mwanaume umewekwa umefugwa Haunishtui na yo gari ya dadi Haunishtui na yo pese ya mami Doka
toka nani unatulingia vile umeomoka tulitoka kayole squeeze unaishi moja how to stupi to fall up
na koshia dem ya komendio moptic ikosi pia nyim na ni copy jelozi kikisha mimi ndio choki na wewe ndio chali ama wewe ni kadem chunga dem ya komenda kapeng abiro chwadi mimi ndio matek mpek mpek ndo simoge mate check check na sikule kake
Korea dana unaulizo kautezana kaona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati wewe ni kichwa mbaya na ti leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
ama jaba man na siezi katema kashadana ka glass ka kupima fix your makeup hita pango za kemira see you later we sim zing we si king ataka nikukaze usikaze kunyi ni mtaro nilizamo siku je 2 weeks na wani judge tu sana na hawalipwi na mangezo be like
vitisho highness to uui buda utajua haujuui mtu anakujua kama choo ya gava mbogi yako inakaa fruity sana no wonder manzi yako ananivuti yanga address me vile una dress your father
doti rapira madogi timai una wale andiku haruwe
tanyo kaona penda kuria dana unaulizo kautezana kaona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati we ni kitu ambaya Na ti leo nitaka dawa Unapendo mama sana Unapenda giwa sichana
Mburu wengali doji na matire za mafinje Sini mwuchi ke inka
ko Ugigenje
Nkinganda Mike
Nakali
Mavu on the beat
Zime banda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime Panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Guzling pispo ni ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shock them Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamu Lagunya skomo ni makibla Inademia nimemoka palma Nikipaa kila yut ni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi pocha nyagu Militan miwari ya utu frontline
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Hato meni mocho itabaki nimezitoka Kile ujiko jole Sinta kuokota na pata Msupa kwa counter tumakota Kona jigi 20 liter sinkama na ota Kumsuka sinkama na oda Kunegizia nikajipata tumatora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Utadhani anadrive mkono ya left kwa gear Ashani itadia menitolea jibag Fine figure ananivutia Mtoto kililia wembe unampati
Zime banda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Na kwa kichwa nina ban mambichwa Nasunda kwa kichwa nadara na shika Na wacheza kama bano bano Niko tuza lando lando Ana meza kama tembe Ame iva na ili Shipia na sembe Niko rada uko manyo niko lembe Niko nyege acha ni gembe Ninyonye kama embe Ngango ngango Naka ngwai ngwai ngango 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 Naka ngwai ngwai ngango
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Ati kwa magoti
Kamkoko uzika enke Kupafong kuwateka kuwatoka Kupafong kuwateka kuwatoka Kupafong kuwateka kuwatoka Kamkoko uzika enke Kupafong kuwateka kuwatoka Kupafong kuwateka kuwatoka perform kuwateka kuwatoka
he's hated by many loved by few respected by all it's DJ Franco
Zigonga anadise taki moja Minyororo namba saba Miufunga tute zote ya diguada Anibamba akatupa adiraba Kimada atapiga msalaba Niukawia nikidandia Na nikikam through utanikumbatia Na nikikam through utanikumbatia Na nikikam through utanikumbatia Kamkoba usika eske Perform kuwateka kuwatoka Perform kuwateka kuwatoka Perform kuwateka kuwatoka Kamkoba usika eke Perform kuwateka kuwatoka Perform kuwateka kuwatoka Perform kuwateka kuwatoka
Digia yela amenibamba Na kuzia diyo mkoba amenimada Na kizama wala ya mechingora Kakichipa itabaki kamewika Kumanga uchu ichazili mkutu Akiwa line lazima pigia nduru Chini ya waba mchezo ni ya wanga Utani like mini super stricter Na ikinu utawika mbaya Hini dude utawika mbaya Utashinda ukinita mbaya
Na mina itika mbaya Kamkoba usika eke Tupafong kuwateka kuwatoka Tupafong kuwateka kuwatoka Tupafong kuwateka kuwatoka Kamkoba Tupafong kuwateka kuwatoka Tupafong kuwateka kuwatoka Tupafong kuwateka kuwatoka
Marialize miu kwa ria zireu Dangulo nimezunda kama mbwegze Umojing kwa wazing militant kuwa sting kama B Wako steam niko biz Mr. Chin Rima zote kuwa rie kwa nabaki na matiash Nikutia kujichapa kuwa toka tuna hype Kuwa mashup kuwa nyam Isiradu zimetight mbogi genje tunditap Kwa shikisha na uras na watepa na macheng niko riang utanipata umojeng Na watepa na macheng utanipata umojeng Na watepa na macheng
Chimba kitu adito sauti ya miambo
City boy
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo brr
Jige day on the beat
Niko kanjong na shikisha na kawadana Zimirie tiki vile zimenasana Na iza shasha ni mange uswa na washana Juniko kire na unafiga chora saba Niko shika na washa tumangale Nika shike kana figa nikadare Chaki vile kamebeba imevimba ndani Nadai kukateka ndio chume lalendani Naka likunda ni na shikisha majani Naka natuta minta piga tumakali Apigo rudi hadi atoke uyo chali Kako fiti kamebeba tu asali
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo brr Sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo brr Sauti ya mnyambo
Peji pin, akiwa line and pin
Brr
Akiwa line and pin
Brr
Akiwa line and pin
Brr Brr Sauti ya mnyambo
Kimba na nikitimba Siti na vimba Pasua kinga Shipa la simba
Shipa la simba
Mayoyo seke beki na echeza winga Fne kama unajikunja basi deni kufirimba
Jukina nikabako Anituka msi atabasi unge nitanjo Unavyo itingisha hindo ile ligiso Na nakapiga mitika hindi si easy go Ndoku kinafyo kuna akili, akili Oh, nakanafyo tete mamwili, mamwili Nakimba shoti tano mara mili, mili City wanna spend all his mili, mili
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr, sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr Sauti ya mnyambo
Peji pin, akiwa line and pin
Brr
Akiwa line and pin
Brr
Akiwa line and pin
Brr Brr Sauti ya mnyambo Odi wa muranga misizi toke katoto Madimu wangu fanya wenyu wakae mapoko Na wengi wani mapidi sugu wa mwihoko Na mama zao uzangangu pale korogosho Malize pidi wenyu nuka njutize kitambo Malize pidi wangu nuka ikusia kawambo Kaskini flani kalifanya nmwage bone marrow Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr Kuchizi pia ni talanta Nike Chana jaba na mafirifiri Nike Mindo ule bwana ya bibi yake Nike Mindo nilinyamba kwa ile conference kesho Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr Sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr Sauti ya mnyambo
Peji pin Akiwa line and pin
Brr
Akiwa line and pin
Brr
Akiwa line and pin
Brr Brr Sauti ya mnyambo
Brr
utapigwa kishoto ah. Naombe na pia pigwe kushoto ah. Kitoto kinadai kifoto, ndio makizani ya set ndio wapige punyeto ah. Shika turi mperungu tulis, ni wagaza wengine ni waguli. We ndio shada kuja ni nakuni, ukinyesha mafuta na sabuni. Sauti toka ngambo,
chumba kitu adito sauti ya mnyambo. Sauti ya mnyambo, chimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. Sauti ya mnyambo.
Nijipin, akiwa line I'm pin. Brr. Akiwa line I'm pin. Brr. Akiwa line I'm pin.
Brr. Brr. Sauti ya mnyambo.
Come, baby, come, nico, pe, can get in love. Ooh, baby, can get in love. Come, 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 come hadi see ya, see ya love pills nika choke. Utanyonga join kwanza ama cock law. Menguza law. Skiza punchline sick kelele za John. Ah, case ni case si budako ni tegi jo. Mosh ni mosh utavuta gani jo. Drunk in love niko tipsy na staga vi addictive attractive na go mimi kudu gaga.
Unafanya mini
ni mali safi. Leo niko nguati za Mia Khalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hadi konisa. Ati pupu ati ndani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mimi mama yangu akunizani kuje niteseke. Hivyo ni kufe sababu ya mastingo. Amechonga unataka kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo.
Left, right. Nakoni weni msani unataka mic yo. Twende hii side. Staki ya dogi nataka bite. Akini pelo ni mababu nati uu. Nianze kigugu mizi leo. Ati gugu gaga gaga. Leo ni kamote nataka za mkamba. Taka ni mkate na kuja na panga. Dudu manyoa utawasho na njwanga. Kani manyanga na kuwa makanga. Leo kuku inakulo na kanga. Adi outdoor anapenda varanda. Ngoma ni banga jumchuma inakanga. Changa inafanya nateka machwara. Kwa kibanda nilibonda na kigomba. Meditation anasikiza tu madoba. Mboka soka kitaka. Ndizi na mpea magomba. Donga nifanye kigwegwe kamari ndagambo. Royal bibi ya Rusi. Leo niko Rambo.
Leo niko nguati za Mia Khalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hadi konisa. Ati pupu ati ndani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mimi mama yangu akunizani kuje niteseke. Hivyo ni kufe sababu ya mastingo. Amechonga unataka kumweka na cobra style. Helicopter.
Stingo. Bebu webu come. Show them. Shock them. Bang them. Only good to work za girl them. One them. Kill them. Si anataka helicopter. Wacha nianze na chopa. Oka inda stakiza ocha. Wacha ujingo kianza nda focus. Uwache kuring. Smile and pose unichenchia mastylo. Angle ya dhambi kwani we ni shaito. Akisho majozi na mfanyia makwaito. Attention majam. Choti zikisha na chana na gam. Kiacha umblaina na pita na gun. Na kawe no street mina kuja na gang. Kawe no tire na fika na ban. Uke vajin sae mina kuja apa swada. Nikichapa sana you can pass to other. Kawe no joto wakisha kifu. Sitaji mafando nizime kubang. Leo niko nguati za Mia Khalifa. Yule mameshinda kabisa. Anataka hadi konisa. Ati pupu ati ndani ya kanisa. Anataka mastingo. Stingo, stingo, stingo. Akibeni mastingo. Stingo, stingo, stingo.
Mimi mama yangu akunizani kuje niteseke. Hivyo ni kufe sababu ya mastingo.
Magic yeah. And
on beat. Them walk home, vidole kwa com. Si kila time akitepa na search porn. Condone, malizi ndom. Utaziwasha dim jwe inform.
Hip hop, hip hop. Sifonya ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za my belly bottom. Nishiko, atyo tuko. No dika lad pinya bottom. Kako TikTok, kakidosho. Na kile time kautak mboso. Niko rito, diwa kiumbito. Na pinya pandelia isi dildo. Na mwaka te arepi kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nlijidunga. Na hizi ata ni zagi komba ni mtumba. Kunda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie tururi di jururaga tururi oria veduda tururi emenyerere tururi jororie tururi turi kosawa tururi tutus kosawa tururi namu kosawa.
Hip hop, hip hop, sifonya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko wakerito, si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok.
Leo niko jing na minkatsia. Ole aki nama neza mpansia. Adamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say bad ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sari kwa iflow. Nduru, ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Still talk, cheap hoes. Imagine na kikota jia dildo. Jiggle, stingu yanginyo. Wakitambia taezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki blah. Chiki 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 blah blah. DJ pull up, chiki chiki blah. Chiki 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 blah blah. Hip hop, hip hop. Sifanya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok babe, TikTok. Si wachele tufanya stinga TikTok. TikTok my video sing your real song.
Magic anger on the beat.
Gonna do tomorrow in your behind. Na leo tuko yeme ni majihad. Leo ni malason kaya jila. Na mbona nyuki sana upenda beehive. Leo natokeleze na dinga. Na hii maso yote ni mabingwa. Kaka meiva ni kashungwa. Siwezi homelet nitaundwa ah. Na kwa niwe ni nyumba umeundwa. Na vile umeiva sumeumbwa. Leo ni wa bebe kuepunda ah. Leo stinga snapper mindyo shooter. TikTok my videos in your real form. Asha washa nguwa ina nikile kibom.
Poka home, video le kwa com. Sikile tema kitepa na search porn. We can come down, malize ndom. Tutazi washa dimjwe ni pop.